dance, shani dance. Na mimi ni sodi kani wanaleta my summer bunny juna kavi zuna kavi zuri dance. Na mimi
strani za kizimbi tisi lazima ni dingri mtani kona bibia na kuidaya simping situ ni shilingi heri ni dingri ya ringi sido biz na nini nimezoya freaking sherehe kila tare mani ndio sinanga pen kitu inakumake wet sodo zeri semi fee situ ni mpaka che heri ni kutikite nyusie da
yo promise and deliver sexy nigga come to dance yes kata toke cheza safe chezaji wa kulikwa na the funo chako we ni mwepesi na kutepesi kukula pesi yes kata window irori wende ngata dab nyama pigwas serengeti menje ni show m7 that makende ni akinembo sererego siende aluta bila kwete mishebebe na seme mpaka tengerere tenge
shaki watu wanaweka energy vizuri tamashani tamashani dance na mimi hizo ni kani wanaleta my summer bunny juna kavi zuri dance na mimi hije vile watu wanaweka energy vizuri jivizuri tamashani dance na mimi hizo ni kani wanaleta my summer bunny juna kavi zuri dance na mimi hata semini mbona mzaya na shtuka na yako na mwere mini kona chupa watu wako mafuta uche pia na shuka try to poni kona whole heap of troopers dance yo mini usiogope mami rock and kamin una deal na msani una die nini the bill is on me siyazi reject your shit but still me Gen Z mama sita tupata pata ndani ya tamasha pasa pasa uchakacha pevi uno wanakata sayo vitu vimewaka utachepa uki hata wana dada firecracker sama bani toka shani watu wanaweka energy vizuri tamazuri tamashani dance na mimi hizo ni kani wanaleta my summer bunny chama pani juna kavizuri dance na mimi hije vile watu wanaweka energy vizuri tivizuri tamashani dance na mimi hizo ni kani wanaleta my summer bunny juna pani juna kavizuri dance na mimi
siku blow ankukua na kids my damn flani walikata meza mapills vile boss kills kuma makiss tenje ni mameso za you have received kijana yangu mdogo utembia na shh pedi mkupa sana kenye tuanga shh mina we ubai mafius kila mara ni vile view zangu ni za Masai Mara ni za Masai Mara astafirula shikati staff a lot kichele boy na ma
hapa chino pull up.